Kalata ya Paulo yolembera Akolose. Akolose 1.
Ndine Paulo, mtumwi wa Kristu Yesu mwakufuna kwa Mulungu. Ndili modzi ndi Timoteo mbale watu. Tikulembera inu osankhidwa ndi Mulungu okhala ku Kolose. Abale athu okhulupirika mwa Kristu. Mulungu Atate athu akukomereni mtima ndi kukupatsani mtendere. Tikamakupemphererani nthawi zonse timathokoza Mulungu Atate Ambuye athu Yesu Kristu. Timathokoza chifukwa tamva kuti mumakhulupirira Kristu Yesu ndiponso kuti mumakonda anthu onse a Mulungu. Gwelo la zonsezi ndi chiyembekezo chimene muli nacho chodzalandira zimene Mulungu akukusungirani kumwamba. Mudamva za zimenezi pamene mawu oona adakufikani poyamba paja. Mawu onawo ndi uthenga wabwino. Uthenga wabwino uwu ukubala zipatso ndi kufalikira pa dziko lonse lapasi, monga momwe wachitiranso pakati pano. Kuyambira tsiku limene mudamva ndi kumvetsa zakukoma mtima kwa Mulungu.
Mudaphunzira zimenezi kwa Epafra, mtumiki mzathu wokondedwa. Iye uja akukwirira ntchito Kristu mokhulupirika mʼmalo mwathu. Ndiye amene adatiziwitsa za chikondi chomwe Mzimu Woyera adayika mwa inu. Nchifukwa chake, kuyambira tsiku limene tidamva zimenezi, sitileka kukupemphererani. Timapempha Mulungu kuti akudzadzeni ndi nzeru ndi runtha zimene Mzimu Woyera amapatsa, kuti mumvetse zonse zimene Iye afuna. Pamenepo mudzatha kuyenda mnjira zimene Ambuye amafuna ndi kuwakondweretsa pa zonse, pakugwira ntchito zabwino za mitundu mitundu. Moyo wanu udzaonetsa zipatso, ndipo mudzanka muonjezera nzeru zanu zakudziwa Mulungu. Timapempheranso kuti Mulungu akulimbikitseni ndi mphamvu yake ya ulemerero, kuti muzipirira zonse ndi mitima yoleza ndi yosangalala. Ndipo timapemphera kuti muziyamika Atate, amene adakuyenerezani kuti mudzalandire nawo madaliso onse amene amasungira anthu awo mu ufumu wa kuwala.
Adatilanditsa kumphavu za mdima wa zoyipa, mkutilowetsa mu ufumu wa mwana wake wokondedwa. Mwa iyeyu Mulungu adatiwombola, ndiye kuti adatikhululukira machimo athu. Kristuyo ndiye chithunzi chenicheni cha Mulungu wosaoneka. Iye ndiye mwana wake woyamba, wolamulira zolengedwa zonse. Kudzera mwa iye Mulungu adalenga zonse zakumwamba ndi zapansi pano, zooneka ndi zosaoneka, mafumu akuluakulu, aulamuliro ndi amphamvu ena onse. Mulungu adalenga zonse kudzera mwa iye, zonsezo adalengera iyeyo. Iyeyo analipo zinthu zonse pakadalibe, mwa iye zinthu zonse zimaluzana pamodzi. Iye ndiyeso mutu wa mpingo thupi lake, ndiye chiyambi chake, woyambirira mwa ouka kwa akufa, kuti pa zonse iye akhale wopambana ndithu. Kudakomera Mulungu kuti umulungu wake wonse ukhalemo mwa Kristuyo. Mwa iyeyo Mulungu adafuna kuyanjanitsanso zinthu zonse ndi iye mwini, zapasi pano ndi zakumwamba. Adachita zimenezi pakudzetsa mtendere kudzera mwa imfa ya mwana wake pa mtanda. Kale inu munali kutali ndi Mulungu, ndipo munkadana naye mmaganizo anu ndi mchito zanu zoyipa. Koma tsopano, kudzera mwa imfa ya mwana wake mthupi lake, Mulungu wakuyanjanitsaninso ndi iye mwini. Adachita zimenezi kuti pamaso pake muthe kuoneka muli oyera mtima, opanda banga kapena cholakwa chilichonse. Koma tsono muzikhala okhazikika kolimba pa maziko achikhulupiriro chanu, osasunthika pa chiyembekezo chofumira ku uthenga wabwino umene mudamva. Uthenga wabwinowu walalikidwa kwa anthu apa dziko lonse lapansi, ndipo Mulungu ndiye adandipatsa ine, Paulo, ntchito yoti ndiwulalike. Tsopano ndakondwa kuti ndikukuvutikirani, pakuti pakumva zowawazo ndikutsiriza mthupi mwanga zotsala za masautso a Kristu kuthandiza thupi lake. ndiye kuti mpingo. Ndipo ine ndine mtumiki wa mpingo. Pakuti Mulungu ndi adandipatsa ntchitoyi yoti ndikulalikireni kwathunthu mawu ake. Mawuwo ndiwo chinsinsi chozama chimene chinali chobisika chikhalire kwa mibado yonse. Koma tsopano Mulungu wachululira anthu ake. Cholinga cha Mulungu ndi chakudziwitsa anthuwo kukoma kwake kwa chinsinsicho ndi ulemerero wake pakati pa anthu akunja. Chinsinsicho nchakuti Kristu ali mwa inu. Ndipo iye amakupatsani chiyembekezo chakudzalandira ulemerero.
Kristuyo ndiye amene timamulalika. Timachenjeza ndi kuphunzitsa munthu aliyense ndi nzeru zonse zimene tili nazo. Pakuti tikufuna kusandutsa munthu aliyense kuti akhale wangwiro mwa Kristu.
Ndi cholinga chimenechi ndikugwira ndi ntchito kwambiri ndi mphamvu ya Kristu imene ikugwira ntchito kolimba mwa ine.
Akolose 2.
Ndikufuna kuti mudziwe kuti ndikukuvutikirani kwambiri. Inuyo ndi anzanu akula Odikea. Ndiyena onse amene sidaonane nawo maso ndi maso chikhalire. Ndikufuna kuti zimenezi zibalimbitse mtima. Ndipo aziluzana pamodzi mchikondi. Azikhala odzaza ndi zelu zomvetsa zinthu. Motero adzatha kudziwa mozama chisinsi cha Mulungu chonena za Kristu. Mwa iyeyu mudzapeza chuma chonse chobisika. Ndiye kuti nzelu ndi luntha. Ndikunenatu zimenezi. Kuopa kuti wina aliyense angakukopeni ndi mawu onyenga. Pakuti ngakhale sindili nanu mthupi, komabe mu mtimamu ndili nanu pamodzi. Ndipo ndakondwa kuona kuti mukulongosola bwino zonse. Ndikuti chikhulupiriro chanu mwa Kristu nchosagwedezeka konse.
Tsono popeza kuti mudavomereza kuti Kristu Yesu ndi mbuye wanu, moyo wanu wonse ukhale wolunzana naye. Mukhale ozikamizu mwa iye. Mupitirire kumanga moyo wanu pa iye. Mulimbike kukhulupirira monga momwe mudaphunzirira. Ndipo muzikhala oyamika kwambiri.
Chenjerani kuti wina aliyense angakusokonezeni ndi mawu olongosola nzeru zapatali. Amenewa ndi mawu onyenga chabe. Paja nzeru zimenezi zimangochokera ku miyambo ya anthu. Ndi kumaganizo awo okhudza zapansi pano. Osati kwa Kristu ayi. Pakuti mthupi la Kristu umulungu wonse umakhalamo wathunthu. Ndipo mwa iye inu mudapatsidwa moyo wonse wathunthu. Iye ndiye mutu wolamulira maulamuliro onse ndi mphamvu zonse zosaoneka. Mwa iye mudachita ngati kuumbalidwa. Osatitu kuumbala kwa anthuku ayi. Koma kuvula khalidwe lanu lokonda zoyipa. Kuumbala kumene amachita Kristu nkumeneku. Pamene mudabatizidwa. Mudachita ngati kuyikidwa mmanda pamodzi ndi Kristu. Ndipo ndi ubatizowo mudaukitsidwanso pamodzi naye. Pakukhulupirira mphamvu za Mulungu amene adamuukitsa kwa akufa.
Inu kale munali akufa chifukwa cha machimo anu. Ndiponso chifukwa munali osaumbalidwa mu mtima. Koma tsopano Mulungu wakupatsani moyo pamodzi ndi Kristu. Adatikhululukira machimo athu onse. Adafafaniza kalata ya ngongole yathu yonena za malamulo a Mose. Kalatayo inali yotizenga mlandu. Koma iye adaichotsa pakuikhomera pa mtanda. Motero mwa Kristu, Mulungu adawalanda zida za maufumu ndi maulamuliro onse. Ndipo pamaso pa onse adawaendetsa ngati akaidi pa mdipiti. Wokondwerera kupambana kwake.
Wina aliyense asakuzengeni mlandu pankhani yokhudza zakudya kapena zakumwa. Kapena pazokhudza masiku achikondwerero. Kapena mwezi wokhala chatsopano. Kapena pazokhudza tsiku la sabata. Zosezi ndi chithunzi-thunzi chabe cha zinthu zenizeni zimene zili nkudza. Koma zenizenizo ndi Kristu amene. Wina aliyense asakuletseni kupata mphothoyo. Iwo aja makonda kudzionetsa ngati wodzichepetsa. Popembedza amatamanda angelo. Amayika mtima pa zimene akuti adaziona mmasomphenya. Amadzitukumula popanda chifukwa, popeza kuti amangotsata nzeru za anthu. Osakangamira Kristu amene ali mutu wa mpingo. Komatu mwa Kristu thupi lonse limalandira mphamvu, ndi kulumikizika pamodzi mwa mfundo zake ndi mitsempha yake. Motelo tubi limakula monga mumwe Mulungu afuna kuti likulire. Mudafa pamodzi ndi Kristu. Ndiye kuti simulamulidwanso ndi miyambo ya dziko lapansi. Tsono bwanji mukuchita ngati kuti moyo wanu kudalirabe zapansi pano? Bwanji mukwamvera malamulo ongawa akuti usagwire chakuti, usakhudze chakuti. Malamulo amenewa ndi zophunzitsa zimenezi ndi za anthu chabe. Ndipo zimangokhudza zinthu zimene zimatha, anthu akamazigwiritsa ntchito. Kwina akumawuwo amaoneka ngati anzeru, pakuti amalamula anthu zambiri pa zakupembedza, zakudzichepetsa ndi zakuzunza thupi lawo. Komabe malamulowo alibe phindu. Ndipo sathandiza konse kugonjetsa khalidwe longosangalatsa thupi.
Akolose 3.
Tsono ngati mudaukitsidwa pamodzi ndi Kristu, ikani mtima pa zinthu zakumwamba kumene Kristu akukhala kudzanja lamanja la Mulungu.
Muzifunafuna zakumwamba, osati zapansi pano. Pakuti kunena za moyo wakalewo mudafa, ndipo moyo wanu watsopano ndi obisika pamodzi ndi Kristu mwa Mulungu. Kristu ndiye moyo wanu wenuweni tsopano. Choncho pamene iye adzaonekerenso, inunso mudzaonekera mu ulemerero pamodzi naye.
Iphani tsono zilakolako za mu mtima wanu wowumirira zapansi pano, monga dama, zonyasa, kulakalaka zosayenera, kukhumba zoyipa, ndiponso kusirira zinthu mwaumbombo. Kusirira koteloku sikusiyana ndi kupembedza mafano. Chifukwa cha zinthu zotere Mulungu amawakwiyira anthu osamumvera. Inunso kale makhalidwe anu anali omwewo, munkachita zomwezo. Koma tsopano musachitenso zosenzi, monga kukalipa, kukwiya, kuyipa mtima ndi mijedu. Pakamwa panu pasamatulukenso mawu otukwana kapena onyasa. Musamauzana mabodza, pakuti mwachita ngati mwavula moyo wanu wakale, pamodzi ndi zochitachita zake zoyipa, ndipo mwavala moyo watsopano. Moyo umenewu, mlengi wanu awukonzabe kosalekeza, kuti mudzamdziwe kwenikweni ndi kufanafana naye. Moyo watsopano u palibenso zoti uyu ndi Myuda kapena osakhala Myuda, woumbala kapena osaumbala, munthu wachilendo, munthu osaphunzira, kapolo kapena mfulu. Koma Kristu basi ndiye opambana onse, ndipo amakhala mwa onse.
Popeza kuti munasankhidwa ndi Mulungu kuti mukhale yake, ndipo iye amakukondani, muzikhala a mtima wachifundo, okoma mtima, odzichepetsa, ofatsa ndi odziwa kupirira. Muzilezerana mtima, ndipo muzikhululukirana ngati wina ali mkanthu ndi mzake. Monga Ambuye adakukhululukirani, inunso muzikhululukirana. Kuonjezera pa zonsezi, muzikhala ndi chikondi, pakuti nchimene chimamanga zonse mchigwirizano cha thunthu. Mtendere wa Kristu uzikutsogolerani mmitima mwanu. Mulungu adakuitanani kuti mukhale nawo mtendere umenewu, popeza kuti ndinu ziwalo za thupi limodzi. Muzikhala oyamika. Mawu a Kristu akhazikike kwa thunthu mmitima mwanu. Muziphunzisana ndi kulangizana ndi nzeru zonse. Muziimbira Mulungu ndi chiyamiko mmitima mwanu pamene mukuimba masalimo, nyimbo zotamanda Mulungu ndi nyimbo zina za uzimu. Chilichonse chimene mungachite, kaya nkulankhula, kaya nkugwira ntchito, muchichite mdzina la Ambuye Yesu ndi kuthokoza Mulungu Atate kudzera mwa Iye.
Inu akazi, muzivera amuna anu, monga enera kuchitira okhala mwa Ambuye. Inu amuna, muzikonda akazi anu, musamavutitse ayi. Inu ana, muzivera anakubala anu pa zonse, pakuti kutelo kumakondweretsa Ambuye. Inu atate, musamapsetsa mtima ana anu, kuti angataye mtima. Inu antchito, muziwavera pa zonse Ambuye anu apansi pano. Musamango chitatu zimenezi pamene muli pamaso pawo kuti akuyamikireni. Koma muziwamvera ndi mtima wonse, chifukwa choopa Ambuye. Chilichonse chimene mungachite, mushichite ndi mtima wonse, ngati kuti mukuchitira Ambuye, osati anthu ayi. Paja mukudziwa kuti Ambuye adzakupatsani mphoto. Mphotoyo ndi madalitso amene adalonjeza kudzapatsa anthu ake. Ambuye amene mukuwatumikirawo ndi Kristu. Koma munthu amene amachita zosalungama zidzamubwerera, chifukwa Mulungu amaweruza mosakondera.
Across 4.
Inu Ambuye, antchito anu muzikhalitsana nawo mwachilungamo ndi moyenera, podziwa kuti inunso muli ndi Mbuye wanu kumwamba. Muzipemphera mosafokera, ndipo pamene mukupemphera muzikhala chelu ndiponso oyamika Mulungu. Ife yonso muzitipempherera kuti Mulungu atipatse mwayi woti tilalike mawu ake, makamaka kuti tilengeze chisisi chozama chokhudza Kristu. Chifukwa chakulalika chisisichi, ndine womangidwa mndende muno. Mundipempherere tsono kuti ndichifotokoze bwino monga ndiyenera. Mayendedwe anu pakati pa anthu akunja azikhala nzeru, ndipo muzichita changu, osataya nthawi pachabe. Nthawi zonse mawu anu akhale okoma, opindulisa ena, kuti potero mudziwe mmene muyenera kuyankhira munthu aliyense. Tikiko, mbale wathu wokondedwa, adzakudzivitsani zonse za ine. Iyeyo ndi mtumiki wokhulupirika, wantchito mzathu pa ntchito ya Ambuye. Nchifukwa chake ndikumtuma kwa inu kuti mudziwe za mmene tiriri, ndipo kuti adzakulimbitseni mtima. Ndikumtuma pamodzi ndi Onesimo, mbale wathu wokhulupirika ndi wokondedwa, amene ali mmodzi mwa inu. Iwo adzakudziwitsani zonse zakuno. Aristariko, mkaidi mzanga, akukupatsani moni. Akuteronso Mariko, msuweni wa Barnabasi. Za Marikoyo mudalandira kale mawu akuti akafika kwanuko mumlandire bwino. Akuti somoni Yesu, wotchedwa Yusto. Mwaochokera ku Chiyuda ndi atatu okhawa amene akundithandiza pa ntchito ya ufumu wa Mulungu, ndipo andilimbikitsa kwambiri. Akukupatsani moni Epafura, amene ali mmodzi mwa inu, ndiponso mtumiki wa Kristu Yesu. Nthawi zonse iyeyo amalimbikira kukukumbukirani mapemphero ake. Amatero pofuna kuti inuyo mukhale okhazikika, angwiro, ndipo kuti muzichilimikira kuchita zonse zimene Mulungu afuna. Ndingathe kumchitira umboni kuti amagwira ntchito kwambiri chifukwa cha inu, ndiponso chifukwa cha anthu okhala ku Laodikea ndi ku Hierapoli.
Luka, singanga wathu wokondedwa, ndiponso Dema, onsewo akuti moni.
Mutiperekereko moni kwa abale anthu okhala ku Laodikea, ndiponso kwa Nimfa ndi kwa mpingo amene amasonkhana ku nyumba kwake. Kalatayi itawerengedwa pakati panu, ikawerengedwenso mu mpingo wa ku Laodikea. Ndipo inunso muwerengeko kalata imene aku Laodikea adzakutumizirani. Uzani Akipo kuti samala bwino kuti ntchito imene Ambuye adakupatsa uziyigwira moyikapo mtima. Ndi dzanja langa-langa ndikulemba mawu awa. Moni, ndine Paulo. Kumbukirani kuti ndili maunyolo. Mulungu akukomereni mtima.